uhleli nsitho kuwe uyewandimamela na uyewandimamela undile xa ndisitho uyewandimamela uyewandimamela na bendixhomeke kuwe ndazilibala uba ndingubani ndazilibala lonke ixesha lami ngaphandle kwakho bendixhomeke kuwe ndazilibala uba ndingubani ndazilibala lonke ixesha lami ngaphandle kwakho
Sukunde zakanje, siza mi.